It's still fresh pandemics.
Yeah.
Exclusive from Hot Vibes.
Still fresh rubber machine. Still fresh international music.
Wale pom papa ya wale fipisha. Pani kwa la kuba miso boy wimpesha. Hey we batila TX. Apano mutima wandi wabafani dance. Eti kubeshe. Iwe fuwa ya kumbi. Nari chinda pandi mtu umbi. Eti kubeshe. Eti mwelele kufyakale. Timono kutobe la marushi pambale. Eti kubeshe. Kani ukamende defa change. Kana kwata ande shita pona le. Eti kubeshe. Wani tobe lo mpima. Tafali iwe mtu wandi na ishima. Eti kubeshe. Wale yanga shalavu. Hapo mulo ya le isunga vyo. Eti kubeshe. So boy. Na kupapati ya vilanko kanko. Lina tabaile. Eti kubeshe. Habana kashi vambi ni ntoshi. Yes. Uti valenga wala lana pasha. Waona munga baka kusia. Iwe daily day lusanga la umbo lila. Unanipanyi la mutima. Yes. Mena vana pwela no umenya. Yes. Noni konda kupata ni menda. Sinzaka kukwesa po futi kwa sila waenya. Oh. Wale kumpa balia wale vipisha. Pani kwa la kuba miso boy wimpesha. Hey we batila TX. Hapa no mutima wanti wabapani das. Eti kubeshe. Iwe fuwa ya kumbi. Nari chinda pandi mtu umbi. Eti kubeshe. Eti mwelele kufyakale. Simono kutobe la marushi pambale. Eti kubeshe. Kani ukamende for a change. Kana kwata ande shita pona le. Eti kubeshe. Wani tobe lo mtima. Tafali iwe mtu wandi na ishima. Eti kubeshe. Wale yanga shalavu. Yeah. Hapo mnyo ya le isunga mwati. Eti kubeshe. So boy. Na kupapati ya mdanko kanko. Na tabaile. Eti kubeshe.
Eti kubeshe ni last. Tumapa. Let forget about the past.
Wapapa.
Iwe naine na fibwa.
Yes.
Gole fwaya kuti wa ukwa.
No.
Wale mwona kwa tikuti na chula.
No.
Hapa ni kwa takashi nga mula.
Shani.
Iwe hawe manti undabeko.
Yes.
Eka wanove vante mweko.
Ya. Yeah. Hey, kumpa balia wale fipisha. Hapa ni kwa lako wa miso boy wimpesha. Hey, iwe batila TX. Hapa no mutima wanti wabapadi das.
Eti kubeshe.
Iwe fwaya kumbi. Nari chinda pandi mtu umbi.
Eti kubeshe.
Eti mwelele kufyakale. Simono kutobe la marushi pambale.
Eti kubeshe.
Kani ukamende for a change. Kana kwata ande shita pona le.
Eti kubeshe.
Wani tobe lo mtima. Tafali iwe mtu wandi na ishima.
Eti kubeshe.
Wale yanga shalavu. Hapo mnyo ya le isunga mwati.
Eti kubeshe.
So boy. Na kupapati ya milanko kanko. Na tabaile.
Eti kubeshe.
Yeah. Chikubabe si song.
Chikubabe si song.
Remain, I see.
Yeah.
King Diesel.
Yabazin.
I got you. High voltage. Chef Fox, I see you. Ha. Steve Fresh, drop on my shit.
From Hot Vibes.
I'm out.
Classic music records.